karra manua benu welo. Wala roa nyamu karua pino ni kasayo. Nyatini maua maru, selebu maua geno. Matino webuwa, ewe kuchetu madongo. Maua chibongo ni kachiru. Kete bidi kabedo madira, kumebedo tanu madira. Arali rest in peace.
Wanu adanu kara konyu mwabe.
Wanenchalutiwe.
Wanu adanu kara konyu mwabe. Wanenchalutiwe.
Wanenchalutiwe
mama le. Tonangene takinwa tino weko
tino weko
male retonangene arali tino weko
arali tino weko
wanwana kara konwa be wanenchalutiwe
wanenchalutiwe
wanwana kara konwa be wanenchalutiwe
wanenchalutiwe
male retonangene takinwa tino weko
tino weko
male.
Umira rali, mina kupenda sana. Kene nishidiwe kuwa mumbeshi kuwa iwe kwa dungi paru. Mwajupungu kadaru. Topira ngoma ilondu mawamaru. Wengi pepira ngoma ilondu mawafoyu. Itera chelmi kintwa ipekari kukiso. Umira rali, rest in peace. I'm little king kiss, I'm never back down.
Kwedi kujurimu uma kwa bed kujiru kuma ini daru timbire. Arali tino wekua kumebero jakindu aretin toma iwa. Toma jakwinyu tino kwale kudikindwa wangeo kwa biarago. Mungu maja chopu wok tipune umedika bedo male. Tema kolme band boy Westland messenger. Yeah, 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 yeah.
Yeah, wanyang mabel kato pino kina timape. Jutye dure mo endong at matye tuto ope. Wawe klembe shingruot mungu wegwa. Mikum kawoni wanadaro rinyo jakidwa. Manang wageno doke ribre kudwa. Wabere uchan magwe itekene ewe kuwa.
Akwaye ruot mungu kethika beru mikwiyo. Mikumi beri nyati mangolumbe kade kukwinyo. Wageno niya nangya nyim ibikonyo. Rest in peace. Adizo boy pondes
umego kunyimeko wabiwa yakindwa tinuwekuwa nakawachamu mabed mawoto mabed etinedo kupeikindwa nangu ekonyo wakubaru emiyo paru wawake bangake hedengwa timnedike hedengwa chikanike eunwa wakbangake yeah. Arali tinu wekua yangju mapara nokre atio brother ali shall miss you
wan wadanu kara konyu mwabe wanenchalutiwe
wanenchalutiwe
wan wadanu kara konyu mwabe wanenchalutiwe
wanenchalutiwe
mama le retonangene takinwa tinu wekua
tinu wekua
mama le retonangene
Mateiba na botu twala mpana boluganda bosomba katwe sonde tukulwa nyisesebo
geno geno pei dewingom migeno ni abikonyi ewune ngamutero migeno ni abigoki ewunu ngamutero migeno ni abichweki ewunu ngamutero danu hunza upedo kutwiyo twin etwiyo twin kendere malega mwa. Echa kutino ngoe kumadamu kueva. Ela regure chondongi baipo. Call me champion, demon kawaka.
Bedo jara miel, doki mielo miele. Danu yile, dok danu genile. Kadina ngedubo doka kwayo mungu wekiri. Manok maiti moketa poipiri. Manok maiti moketa wakpiri eh. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr gale shabdo black man
diwe ngome karaman wabino wello wala rwanyango karwa bino ni kasayo nyatini mauwa maro celeb mauwa geno matino wekuwa ewe kuchetu madongo mauwa chibongo ni kachiru kete bedi kabedo matira kumebedo tano matira fresh boy the master me want to be a teacher arali rest in peace
fresh boy the master me want to be a teacher
jari momomwa maro manaka na wanambu kukio Netin toka mia
Arado mama kume mora Makwinyoza wakiti kume
Makwinyoza wakiti kume
Koketo wa tingili netin ubedaru wae
Ubedaru wae
Wedi kujuri mo Kinatima peyo
Kinatima peyo
Mungu muka mkwa pare Ugwa kutipo pare yo
Ugwa kutipo pare yo
yeah. Master plana dekorne mukambu men Chantwin Madiba
One wadano e karakon mwape wanen chalotiwe
wanen chalotiwe
One wadano e karakon mwape wanen chalotiwe
wanen chalotiwe
mamale return angene tekinwa tino weko
tekinwa tino weko
mamale return angene arali tino weko
arali tino weko
One wadano e karakon mwape wanen
Return again.